uJobe isahluko 4 verse 1. Wayesethatha u-Elifasi umthemani wathi, verse 2, uma kulingwa ukukhulunywa kuwe, uyakukhathazeka na, kepha ngubani ongazibamba angakhulumi na. Verse 3, bheka, uqondisile abaningi, uqinisile izandla ezibuthakathaka. Verse 4, amazwi akho amisile okhubekayo, usimamisile amadolo athuthumelayo. Verse 5, kepha sekufikile kuwe, uyakhathazeka, kuyakuthinta wena, uyashaywa luvalo. Verse 6, ukumesaba kwakho uNkulunkulu akusilo ithemba lakho yini, nokuphelela kwezindlela zakho akusiso isisekelo sakho na. Verse 7,
ake ukhumbule ukuthi ngubani owake wachithwa engenacala na, babhujiswaphi abalungileyo na. Verse 8, njengokubona kwami abalima okubi bahlanyela ukona bayakuvuna.
Verse 9, babhubha ngokuphephetha kukaNkulunkulu, ngomoya wentukuthelo yakhe bayaphela. Verse 10, ukubhonga kwengonyama nezwi lebhubesi kuyaphela, namazinyo amabhongo ayaphuka. Verse 11, ibhubesi namandla liyabhubha ngokuswela impango, amawundlu ebhubezikazi ayahlakazeka. Verse 12, kwanyenyiselwa kimi izwi, indlebe yami yabamba ukunyenyezwa kwalo. Verse 13, ngokudlala kwemicabango ivuse imibono yasebusuku, lapha abantu sebehlelwe ngubuthongo obunzima. Verse 14, ngafikelwa ingephe nokuthuthumela okwaqhaqhazelisa wonke amathambo ami. Verse 15, kwadlula umoya ebusweni bami, uboya bomzimba wami bavuka. Verse 16, kwema ukuthile kepha angaqonda ukubonakala kwakho, isimo sasiphambi kwamehlo ami, kwathula ngase ngizwa izwi lathi. Verse 17, umuntu ulungile kunoNkulunkulu na? Umuntu kazana uhlamlukile kunomenzi na? Verse 18, bheka, nasezincekwini zakhe akethembi, nezingezu zakhe uyazibeka icala. Verse 19, kakhulu kangakanani abahlezi ezindlini zodaka, abazisekelo zabo zisothulini, abachotshozwa njengenundu. Verse 20, bagxotshwa kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa, babhubha kuze kube phakade benganakwa muntu. Verse 21,
intambo yetende labo ayisishulwa yini phakathi kwabo, bafe bengazelele na?